sounds kills on the track.
Adele night. What I feel it, I know what you feel it, baby. Nimeku weka weka, weka weka. Namini weke weke, weke weke. Nimeku weka weka, weka weka. Namini weke weke, nireke deke. Daktari wameshindwa, maengineer wameshindwa, matabibu wameshindwa, mapadri na masharti yao walisha kutuna wapenzi wao. Niteke niteke nideke niweke nisahau pweke nipate japo na miangala, mapenzi yalileta madhara.
I love you.
Niteke niteke nideke niweke nisahau pweke nipate japo na miangala, mapenzi yalileta madhara.
Dokta puliza kidonda, mapenzi yalinipa majera, nikakosa wakunipa raha. Baby,
nimekuwe nimekuweka weka, weka weka.
So we'll be there for you, baby. Whatever you want, I will be there for you. Whatever you need me, I'll be there for you. Whatever you miss me, baby, I'll be there for you.
Doctor, police, a kidonda. Mapenzi yalinipa majera, nikakosa wakunipa raha.
Baby,
nimekuwe, nimekuweka, weka, weka, weka. Na mini weke weke, weke weke.
Danya mwenye
kuweka weka, weka.